coach liar. Oh, Tindi. Yes, boss. Official.
Steve Banga, go your fasty option me. Only because only commission me. Nga love for your edude confusion me. Yeah. Nga we neta na we wete. Tosi gala kuchi kwate. One fuga speedy lady. But now I know.
What do you use? Wanda wanga loser. Nakumuka wali uza.
Yeah,
wanda wanga loser.
Yeah,
zekale safa kumyaka. Oboli na obatoli na waka. Chirabika wali amanyi kusaka.
Lady, wafuna che wali osabanga.
That was the end of our story. If you be kade kati, that is history.
Sorry, it's just a word, lady. Don't take any advantage. Maybe we were differently. Kati na buka.
What do you use? Wanda wanga loser. Nakumuka, what do you use?
Yeah.
Wanda wanga loser.
Kambuze we wansula. Kunze na wane ya sula. Nekanya kulinya madala. Nga gwoli kubalio kanya kusunga na kuzunga.
Sirimu na kugwe walangiro wafu. We wakola ya chitu babu. Wakuli vya basa mabu. Ndabula kukwasa ganya ya mbale giravu.
Sikuwe raguza. Na yomutima kwa kubusa usa.
Ante na kuziba na. Na yenganza mazima na zulati.
Wali uza.
Official.
Wanda wanga loser. Na kumuka wali uza. Wanda wanga loser.
Yeah.